Sayari dunia ina vingi, vingine achia, venye maumivu vitafanya mimi na wewe kugombana. Bona kama moyo mashine, auzugumida mpengine, na ndo mana umempenda yule kumbe na yana mwengine. Bona kama moyo mashine, auzugumida mpengine, na ndo mana umempenda yule. Mbona kasha nifanyaga ukaksi, minampenda eti ye hanitaki, hadi namba yangu kasha idiliti, nisionge na ye. Siku nikifa nizikwe na picha yake, mina imani nitakutana na ye. Siku nikifa nizikwe na picha yake, una imani nitakutana na ye. Moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, siwezi kuishi mwenzenu bila ye. Aye moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, siwezi kuishi mwenzenu bila ye. Kama sura ndo cheo ambacho naringia, mtanu meacha matokeo, akilini mina kuwaziao. Kama uzuli unao, ila nami lichangia, kanyona kimeo sawa na dua mina kuombea. Una niliriski maisha yangu, kidogo na chopata kisiwe cha kwangu, kiwe chetu mina wewe mke wangu. Mbona umekuwa gaidi wa moyo wangu, ukararu wararu wana figo zangu, ukatobo watobo wana mboni zangu. No masikoni, mbona kasha nifanyaga ukaksi, mina mpenda eti ye hanitaki, hadi namba yangu kasha idiliti, nisionge na ye. Siku nikifa nizikwe na picha yake, ona imani nitakutana na ye. Siku nikifa nizikwe na picha yake, ona imani nitakutana na ye. Moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, siwezi kuishi mwenzenu bila ye. Aye moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, moyo wangu nauma, siwezi kuishi mwenzenu bila ye. Tiri tena, tiri tena, Aramo wa the big blaza, wasalimie watoto wa Star Music, msalimie Beteli Shifta, wapichu se boy, boy, msalimie Malaria Sugu. Weyo, baba ake na shau wa kumwita Garoja.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.